danger, ina sense danger.
Hii ni long sokomoko.
Danger, ina sense danger.
Hakuna peace, na mani zinachenga pia. Nipe kiso kinilenga pia, songa dia. Hakuna offer za bia, nimejipanga. Nimeshamoka na ia kichwa cha wanga. Ukini kukumbatia na kukaranga. Hata nikose idea, sitemi pumba. Danger, kuna hatari ndo kwanza kuna habari. Eti visa na giringa na mkwanja sina kupori. Shori senuka ruka kwa bichi shwari nanguka. Na hawa na kurupuka, weleze kwelu atajuta.
Na wapa mo music kweni snitchi basi nenda. Na wachapa na mau juzi, hizi picha wezi panda.
Na pige parapanda kama kiama nyaka nyaka. Na shanga walio liponda, loko kimia fiata fiata. Fasta fasta wajibika, nasikia jana ulizika. Za mako kesho nafuata na wewe tuta.
Danger, na sense danger. Danger, na sense danger. Danger, na sense danger. Danger, na sense danger.
Moto, hatari, moto, 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 hatari, moto. Moto, hatari, moto, 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 hatari, moto. Moto, hatari, moto, 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 hatari, moto. Moto, hatari, moto, 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 hatari, moto.
Wanna come, wanna kick on, wanna faster, wanna slow, wanna stop, 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 stop. Wanna blow, naked blow, kill a penny, naked drop, wanna clap, 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 clap. Wanna come, watch it go, my rappers, wanna slow, wanna stop, 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 stop. Wanna blow, naked blow, kill a penny, naked drop, wanna clap, 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 clap.
Kichwa, tingisha sana kama hawezi tingisha. Unaficha nini atuja unaweka wazi pige picha. Nipe fixture.
Hivi leo uko wapi?
Mi hipo sina matata sifi leo niko happy. Bafuni sino rita siti leo huni party. Nasikia mna nitafuta siji leo kwenye party. Moshi unafuka sifi leo sifi taki. Yani shukas na laruka mbu leo ndani ya neti.
Danger na sense danger. Danger na sense danger. Danger na sense danger. Danger na sense danger.
Moto hatari, moto, moto, moto hatari, moto. Moto hatari, moto, moto, moto hatari, moto. Moto hatari, moto, moto, moto hatari, moto. Moto hatari, moto, moto, moto hatari, moto.
Wanna come, wanna kick on, wanna faster, wanna slow, wanna stop, 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 stop. Wanna blow, nigga flow, kill a penny, nigga drop, wanna clap, 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 clap. Wanna come, watch it go, my rappers, wanna slow, wanna stop, 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 stop. Wanna blow, nigga flow, kill a penny, nigga drop, wanna clap, 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 clap.
Danger, na sense danger. Danger, na sense danger. Danger, na sense danger. Danger, na sense danger.
Moto, hatari, moto, 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 hatari, moto. Moto, hatari, moto, 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 hatari, moto. Moto, hatari, moto, 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 hatari, moto. Moto, hatari, moto, 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 hatari, moto.